kuti mubera mtsanditambire inepo kona kuswapa mpero la chitetezo koma ndangomva kuti mwagwa mwachoka miendo mukadanena
sandikwire ndi Yesu
kufika wantu pakala upo mandinena kundipekera nkhani zopanda umboni ndangomva kuti noka noka mukuweruzana inosadziwa
sandikwire ndi Yesu
Mango wona waziyamba Zino mango wona waziputa Kuyamba yoti sunga imalize Musa male megeze jibwana bawa ntosapa mazi
Nepelo nilo mbafu